Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuyamikida konse kwa buino ndi kwa mulungu Allah. Yema walichita zuwa ndi mwezi. Kukala munga chwerengero chantawi. Miezi ndi zaka. Ndi adayamba shaka ndi mwezi wa Muharram. Mulungu Allah. Ada alenga kumamba ndi zikola pasi. Ndi zonse zimene zili menemo masiku asano ndi limodzi. Iye ndi wa moyo ndi wa muyaya. Palibe wina oe na kupembe zeda macho oona ni machikondi. Kuma iye yeka. Iye ndiye mwini ufumu. Woyera ndi maziko amtendere. Mtendere madalitso ni chisangalocha iye. Zipite kwa aneneri ake onse. Ndi mneneri omaliza Muhammad. Sallallahu alaihi wasallama. Yeme watichota mumdima wakusa kurupirira ndi umburi. Ndi kutulo weta mkwala kwa chikurupiriro changwiro. Chikulu kwa nijifundo cha mulungu Allah. Zipite kwa onse amene akumvetsera ulaliki umamutu wake ndi mwachilo wabwanji chaka cha tsopano. Mbale wanga ukhulupirira. Kodi mitundu ya anthu akale ili kuti. Kodi mafumu aja. Omwe amapondereza monyada anthu anzao ali kuti. Nanga anyamara ndi asungwana. Amene amavala zovala za mtengo wa patali ndi zokongola. Tsiku lililonse ali kuti. Nanga ali kuti mafumu aja. Omwe ulamulilo wawo udali wochititsa mantha. Ndiposo udagwereza dziko lonse lapansi. Kodi inu mungamuone ngakhale mmodzi wa iwo kapena kumumvera wina aliyense mwa iwo akunong'ona kulizi. Tamvani momwe mulungu Allah akuyankhulira muchivumbulutso chomaliza Quran. Ife tidawononga mibado yambiri ya anthu iwo asanabwere. Amene adali ooneka bwino ndi okongola zedi kuposa awa. Mvetserani inu muyenera kudziwa kuti zaka siringati magari motu akulu akulu matraki. Omwe asenza katundu osiana siana ndi olemetsa. Zili kuyenda ndi matela au. Ndipo zili kutidutsa pa ulendo wa moyo watu usiku ndi usana. Motero, muntu odala ndi amene amadutsa masiku ndi zaka za moyo wake. Hali kumukumbukira, kumutamanda ndi kumukwadira mulungu Allah. Tamfani mumu akufotokozera mtumiki omaliza Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Khairukum man tuala umuruhu wa hasuna amaluhu. Muntu amene ali wabwino kwa mbiri mwainu. Ndi amene ali ndi zaka zambiri. Kumanchilo zaka ziri zabwino. Ndi zota mandika. Mbale wanga ukurubirira. Ndi antu angati lelo omu ala chukulire. Amene ali ndi zaka 20. Zaka 30. Kuma zochita zao, nkala za uchimo, za umbanda, zo nyansa, ndiza mumdima. Mbalo wanga ukurubirira. Chaka chata, kuma taona ani, chatidusa msanga msanga. Nitudi icho, chakudutani, kuma chuele ngero chanchilo zanu, mawa icho chizabele kira umboni. Kwa mulungu Allah, pazimena inu muna alikuchita. Kotero, nani pakati panu? Amene wadalitsa masiku ake pochita ntchito zabwino ndipo ochita chilungamo. Nanga ndi ndani amene watula mtolo wa zoipa ndi za uchimo. Kodi ndi ndani amene wamaliza chaka chimenechi changotachi ali kuyetsetsa kuchita ntchito zabwino ndi zovomerezeka. Nanga ndani wa inu amene amapikisana ndi mzache pochita ntchito zabwino zotukula dziko lathu ndi chipembedzo chathu cha Chisilamu. Zochitsa manyazi kwa inu mayi. Zochititsa manyazi kwa inu bambo. Namazani simu namange. Chuma chankani njani mulinacho. Kuma kuhiji simu napite. Ana mulinao. Kumadras ndi kusukuru simu natumize. Ziweto mulinazo. Kurubani simu najite. Zochititsa manyazi. Aneba anu simu nankulana nao. Ndiposo machitila nkansa. Bali wango kurubirira. Ichi ndi chaka chimene masiku ake adutsa. Ndipo iyi ndi miezi imene nthawi yake ya mwayi ndi madalitso yata. Ndipo iyi ndi nthawi imene inu mataya osapindula china chili chonse. Ndipo awa ndi ma hours amene adutsa mwa msanga msanga wopanda inu ndi ine kupembedza. Tamvani momwe mulungu Allah akufotokozera muchivumbulutso chomaliza Quran. Ayahsabu al-insanu ayyutura kasuda. Kodi muntu amaganiza kuti zidzamungomulekerera kuti azichita chilichonse chimene akufuna. Ai, muntu nampasa nditu malekezero ake. Ndipo tinampasa malamulo kuti azichita izi izasachite. Mbali wangu okhulupirira. Ndithudi Mulungu Allah wapatula nthawi ina kukhala yolemekezeka koposa ndi kusiyana ndi nthawi zina. Ndipo adapatula malo ena kukhala opatulika ndi olemekezeka koposa malo ena. Adapatulanso anthu ena kukhala olemekezeka koposa anzawo. Inu mwene yakudziwa ndi kukhulupirira kuti chaka chatsopano cha Chisilamu chafika kwa inu nonse. Chimwene mwezi wako oyamba ndi mwezi wa Muharram. Uu ndi mwezi odalitsika. Ndipo ndi oyamba pa mwezi yonse ya Chisilamu. Umene kumenya nkhondo ndi koletsedwa. Indeed. Mulungu Allah ada ulemekeza mwezi umene wa Muharram kale kale. Chisilamu chisanabwere ndi pamene Chisilamu chidabwera. Umene ndi mwezi oyamba wachipembedzo cha anthu okhulupirira Mulungu Allah yekha basi. Kotero ulandireni mwezi umenewu mwachimwemwe, mwachisangalalo ndi mwaulemu. Chisilamu ndi chipembedzo chokhacho chomwe chikwaunikira anthu a dziko lonse lapansi kuti akamalowa chaka chatsopano adzirowa ndi mapemphero akusala. Tamvani momwe mtumiki omaliza Muhammad akufotokozera. Afdalu siyami ba'da Ramadhan shaharullahi al-Muharram wa afdalu salati ba'da al-fariḍa salatu al-layl. Kusala koma kuliko pambana ndiko ofunika pambuya pa kusala mu mwezi wa Ramadhan ndiko kusala mu mwezi odalitsika wa Muharram. Ndipo pemphero lomwe lopambana ndilo ofunika pambuya pa mapemphero asanu okakamiza atsiku ndi tsiku, ndilo pemphero la pakati pa usiku. Man swama yawma Arafa kana lahu kafarata sanatain wa man swama yawman min al-Muharram falahu bikulli yawmin 30 yawman. Muntu aliyense amene amasala pa tsiku la 9 mu mwezi wa Dhulhijja amakhululukida machimo angono angono azaka ziwiri. Ndipo aliyense amene angasale tsiku limozi mu mwezi wa Muharram ali ndi malipiro amasiku 30. Mbalongo khulupirira. Mu mahadithi awiriwa akutifotokozera kufunika kochita mapemphero olondola tikamalowa mchaka chatsopano ndiponso tikamaturuka. Pali ziphunzitso zambiri za mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallama zomwe zikufotokoza kulemekezeka kwake kwa mwezi umenewu. Ndipo anthu ambiri oyera mtima amaulabadila mwezi umenewu pochita mapemphero. Ndipo amakhala akuzichita stock kushito zao zonse zoipa ndi zonyansa zisanayesedwe pa tsiku la chiweruzo. Mbali wangu okhulupirira, ziwerengere weka ntchito zako zonse zomwe wagwira ndi kuchita mchaka chimene changu otachi. Kotero kuti chiwerengero chake chikhale chabwino, mchaka chino chatsopano uzipange stoko weka. Tamvani mumakufotokozera ophunzi omtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama dzina lake Umar. Hasibu anfusakum kabla antuhasabu wazinu kabla antuzinu. Ziwerengereni zochita zanu zonse za mitima zomwe mukuchita tsiku ndi tsiku zisanawerengedwe, ndipo ziyeseni zisanayezedwe. Tafaniso momwe Mulungu Allah akufotokozera muchivumbulutso chomaliza Quran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzuru nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Inu antu okhulupirira, muopeni Mulungu Allah ndipo mtima uli wonse uyang'ane ndi kuziwerengera zonse zomwe watsogoza kuti ukapeze mawa. Muopeni Mulungu Allah motheratu, ndithudi Mulungu ndi odziwa zimene mukuchita. Kotero zilekeni zonse zomwe iye watiletsa. Tamvetserani, wopani Mulungu Allah kuzinthu zonse zomwe zili za uchimo. Muopeni Mulungu Allah ndipo muzichepetse, ziperekeni kwatunthu kwa iye. Ndipo lapani machimo anu onse musanalawe ululu wa chilango chowawa chifukwa cha ntchito zanu. Mbale wanga okhulupirira, tamvani mumakufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fulumirani kulapa imfa isanakupezeni. Fulumirani kupereka cha ulere swadaka zaka kwa anthu osauka chuma chanu chisanate fulumina kukwatitsa ana anu akazi ngati afika pa msingo kukwatitsidwa musana chititsidwe manyazi fulumina ukaika mmanda munthu wakufa asana yambe kufunda fulumilani mapembelo anu nthawi yake isanate ndipo fulumilani kukhazikitsa bara ndi mtendere ndi adani anu musana chititsidwe manyazi mbali wangu okhulupirira musasocheretsedwe kunjira yoyenera ndiyo ngoka ya chisilamu ndipo musakhale mbali ya anthu opusa ndi ozerezeka ndipo londererani anzanu kunjira yoyenera kuti mukhoza kuyendamo onetsani chisoni kwa anzanu kuti Mulungu Allah aonetse chisoni chake pa inu ndipo pewani kuchita ntchito zoyipa kulankhula zabodza ndi kukama nkhani zachabechabe zopanda phindu chifukwa zimenezi zakubweretserani chilango chowawa mbale wanga wokhulupirira uyenera kudziwa kuti ntchito zako zonse zomwe ukuchita tsiku ndi tsiku zabwino khaya zoyipa ndi zauchimo zimaonetsedwa kwa mtumiki omaliza Muhammadi sallallahu alaihi wasallama pakuta kwa chaka chilichonse ndi pa sabata lililonse tsiku lolemba ndi lachinayi kotero mkondeni ndikumulemekeza mtumiki omaliza Muhammadi sallallahu alaihi wasallama pomumvera ndikumutsatira pa zonse zomwe iye adabwera nazo tamvani momwe Mulungu Allah akufotokozera mchivumbulotso chomaliza Qur'an in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yahbibukum Allah wa yaghfiru lakum dhunubakum ngati inu nonse mumamukonda Mulungu Allah nditsatireni ine Mulungu Allah akukondani ndipo akukhulukirani machimo anu onse mbali wanga okhulupirira lero ni tsiku lomwe likuwerengera kuti tili muchaka chatsopano cha 1429 tiyeni tisazike chaka chimenechi changothachi ndi zabwino zache ndiponso ndi zoyipa zache tamvani momwe akufotokozera mtumiki omaliza Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa innal mu'mina baina makhafatain ajalin qad madha la yadri ma Allahu sani'u fihi wa ajalan baqin la yadri ma Allahu qadha fihi falyakhudh al-'abd min dunyahu li akhiratihi wa min shabibati qabla al-kibr wa min al-hayati qabla al-mamat fa walladhi nafsu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi ma ba'da ad-dunya min dari siwa al-jannati aw an-nar ndithudi kutsogola kwa munthu okhulupirira kuli nthawi ziwiri zoopsa nthawi yoyamba ni nthawi yomwe yapita munthu sakudziwa zomwe Mulungu Allah wachita mu nthawi imeneyi nthawi yachiwiri ndi nthawi ya moyo yomwe yatsala munthu sakudziwa zomwe Allah Mulungu alamule ndi kuchita mu nthawi imeneyi zili kwa kapolo aliyense kuchita ntchito zabwino pa dziko lino zomwe zikamthandize mu umoyo umene uli mkudza kugwira ntchito zabwino uli mnyamata kuti zakuthandize utakula kuchita ntchito zabwino uli ndi moyo imfa isanakufikire ndikulumbira pa Mulungu Allah pali malo ena ali onse omwe akafikira munthu posakhala ku janna kapena ku moto mbali wanga okhulupirira hadithi imeneyi ikutifotokozera zosunga nthawi muchaka chimenechi indedi nthawi ndiyofunika kuisamala pakuti pali nthawi yokondwa pali nthawi yolira pali nthawi yoseka pali nthawi yokhumudwa pali nthawi yobzala pali nthawi yokolola pali nthawi yomwalira ndiye pali nthawi yakuuka kwa akufa ngodala munthu amene amasunga nthawi kamba koti nthawi ndi imene imamuchititsa munthu yemwe amayikonda ntchito nkuisiya nthawi ndi imene imamuchititsa munthu yemwe adali wamphulupulu wakuba nkupezeka ali mmavuto nthawi ndi imene imamuchititsa munthu yemwe adali wamphulupulu wakuba wauchimo okonda ntchito za mu mdima nkupezeka atalapa mosataya nthawi tingonena kuti nthawi ndi moyo olemekezeka Mulungu wathu Allah chichiteni chaka chino kuti chikhale chaka cha mtendere chaka chololerana ndi chaka chokonda na wina ndi mzache wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.